G-G-G-Praiser J-Fighter Lady Pam Producer Baruz JM Records
Bajo, 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 nita mtifu mokozi
Nikiingia a chat nina penda kubounce Niki announce kuwa Jesus Christ Ako around ana swing kila place kama merry go round Kitamba lini cheki but sai ananiita Nami sita sita kuitika Kuchamia kumsifu I think imefika Kuingia kwa safina siwezi ignore Kama wale wase enzi ya akina Noah Muhanga tayari mi nishajitoa Kufight na devoa dile siku na toboa Makofi na mangumi nimeanza kukongoa Demona utandika baraka bomb na zizoa Bela of wasi wake siogopi kumchongoa Niko so prepared masilani mezinoa Devaki leta noma mbio mbio na mtoa Kwa hivi tamzdani kwamba niko pekee Ibilisi apakule akileta kierere Size 8 na mimi tutampiga mateke
Bajo, 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 nita mtifu mokozi Bajo, 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 nita mwimbia yawe Shida, hata shetani lakini winda Yesu atanilinda Bajo, 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 nitamsifu mwokozi Bajo, 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 nitamwimbia yawe Sita ogopa kumwita nikiwa na shida Hata shetani lakini winda Yesu atanilinda
Yo, bado nitamsifu mwokozi mimi simwachi Kwani yale mentendea manzano ni mengi sana Tangu niwe mdogo hadi sasa mtu mzima Hajawahi let down kila wakati yuko nami Kwenye shida na raha yani kanishindania Leo hadi milele mimi nitamtumikia Yeah,
yeah. Siri, nimetoka misi Sudi nyuma man Nipate Canon Story na ibilisi mi Nimeachana bana ndomana na msifu Bwana wa mabwana mwenye anaweza badili kesho siwe kama jana nafanya hivyo cause kwa sana nipenda hata nikiwa sina do that's the reason why kwa divorce ita go
bado 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 nitamsifu mwokozi bado 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 nitamwimbia yawe sita ogopa kumwita nikiwa na shida hata shetani lakini winda Yesu atanilinda Mwokozi Bajo, bajo, bajo Nitamwimbia yawe Sita ogopa kumwita Nikiwa na shida Hata shetani Lakini winda Yesu atanilinda
Yesu atanilinda